from dusk till dawn. Yes, triple favor. Manase, Mag 44. Hey,
my triple favor.
Nilangiza chikondi chanu mwiawe Mwari wama
Shaka pangaini mwari pala
Ulipi angari konde mwamele mwri kondera Ulipi angadari se mwamele mwandari sila
My triple favor My triple favor
Titi mungi kate
Chikundi chama
ya Nikaribe kumbena pomuishe mwamene nimelera lero
Jehova mwachinja Mwuyu wanga mweresa mwachinja Mwuyu wanga
Ulipe angari konde mwamene mwuri kondera Ulipe angadari se mwamene mwandari sila
My triple favor
Chipote mkwapa, washed clean, sindine mulamba Nivurile kona pwela kutandala Na leta news monga chanza Sikazwe ine nivera chilaka Monga na kokota vyumbu na shava Hii njota ni ya mao ya wakamba Wajize pike ni makwada Going down like dombole Looking sharp nika kuchonkole I'm a battle ni jidipo God's blessings even in my city
put yeah. Triple, triple favor
Triple favor.
Holy Ghost. Fire.